in the daughters in the building. What's the problem, ma? Na kwito na kata. Tell me what you want, and this is all about. My Lamborghini bikini, but don't play with no mini. Tatizo lako ni nini? Oh, my bracelet, my necklace. Nafanya huwa sweetest, na bado mina stress. Oh, na pop bottle champagne. Nipunguza zangu pain, but the show is she's a tank. Oh, nasema, na beautiful. I never let you go. Nishasema quite the monju wa kwamba when it's so. Oh, na beautiful. I never let you go. Nishasema quite the monju wa kwamba when it's so. Oh,
sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah.
Listen, baby girl, nobody gotta know. We keep it on the low, come on, water on the soul. Tatizo sina door, okay. Nafanya mina flow, okay. Paka na on the no, oh, oh, my friend back door. Watu anasema, oh no, girl, you got Louis Vuitton. Na anytime you call, na mina Juliet. No need it hard to break, yinyonga kama snack. Oh, nasema tena na tena, cause ni bado mapema. Na kama uja feel it wrong, me bas bola kusema. Oh, a tense load, cause ni bado mapema. Na kama nenari grusu mchaziri kutema. So beautiful, I never let you go. Nishasema kwa demon juwa
kumbo when it's so. Oh,
na beautiful, I never let you go. Nishasema kwa demon juwa kumbo when it's so. Oh,
sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Ninachotaka ni mimi one love. Hapo ndipo takupa real love. Ninachotaka ni mimi one love. Hapo ndipo takupa real love. Ninachotaka ni mimi one love. Hapo ndipo takupa real love. Ninachotaka ni mimi one love. Hapo ndipo takupa real love. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah.